sawriroɓe leɗɗe ɓaleɓe ana mbawi faabade gofarnema o dow sakkade o ñaw coronavirus. Ɗum wonno ko professeur Rokiya Sanogo holliti wiide e wi hooreji gollirde sawriroɓe leɗɗe ɓaleɓe INRSP gollidal an hani wadde hakkunde dogotoro en kañi e sawriroɓe leɗɗe ɓaleɓe. Professeur Rokiya Sanogo tewtowo kanko du wonno hoorejo département médecine traditionnel INRSP, komin dartata ɓe sawriroɓe leɗɗe ɓaleɓe gatta koyɗe muɓɓe dow hollitingol himɓe no ñaw o sakkirde e mbawi faabade sini e minama fa gasi do kabaru leɗɗe ɓaleɓe. Mbiɗa mila e mbawi hollitinde himɓe no kani wadde fa ndento o ñaw, hono hollitinde himɓe loota juuɗe muɓɓen mofto kagga koye muɓɓen sini ana hani. Ɓe cawriroɓe leɗɗe ɓaleɓe sini ɓe pamminama eɓe mbawi daranade hollitinde so won sikkitaɓe ñaw o won e muɓɓen. Anden wiide sini neɗɗo ñawi ko ɓuuri hewde fuu jomum to sawroɓe leɗɗe ɓaleɓe yadata fon, ɗum hollata wiide darde mabɓe ana mawni. Nenno ana hani sini wonko sikkita fuu ɓe martine kumpa e mbawi hollitinde himɓe hono kani rentorade dabareji heɗi kani jokkude. E wi makko ɗo gonɗe hannden ɗo sawriroɓe leɗɗe ɓaleɓe darde muɓɓen ana mawni dow sakkade o ñaw coronavirus. E wi makko gollirde sawriroɓe leɗɗe ɓaleɓe ana gondi e wadde ko mbawi fuu fa kollita laamu o safareji mbawɗi sakkade ñaw o. Ɓe darano hollitinde himɓe safareji ɓaleɓe mbawɗi sawrude himɓe hono kani wadde fa ndento e o ñaw. Eɗen jogui safareji kewɗi cawroji ñawuji hono safareji bangal ñaw sida. Neno ɗi safareji ana mbawi nawtorede dow sawrugol o ñaw. Caggal ɗum ɗi safareji ana mbawi latade sababu sakkade ñaw coronavirus o. Eɗen jogui du safareji mbawɗi ɓeydude cellal. Miɗen gondi e wadde golleji hono hollitinde himɓe hono kani wadde fa nawtoro safareji ɓaleɓe ko wawi nafude hono safareji yogaji ɗiɓe noddirta MTA. Watta ɗo gonɗen joni ɗo gollirɓe noddirta cellule de coordination de lutte contre le coronavirus nawtorta ko safareji ɓaleɓe dow sakkade ñaw coronavirus o.